Changa. Exclusive from ZambianMelodies.com.
Krani imanena changa ni changa talibe angandilande angalande korani imanena nso olo utaika pakama komangati si chako sungalume olo chitakala panzi pa mapiri awiri komangati ndi chako chitakupeza sala 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 amachi samala chauta amachi samala sala 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 amachi samala chauta amachi samala changa chintu changa pali bangalande changa chintu changa korani manena kuti wodikira paiye mbuye mulungu hatsalandira mboto korani manena zonse zimachitika mukufuna kwake mulungu korani manena sala 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 Amati samala, chauta amati samala. Sala 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 sala. Amati samala, chauta amati samala. Korani manena. Korani. Korani. Go. Changa. Chintu changa. Pali bangalande changa. Chintu changa. Na 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 na. Oh 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 oh. Mulungu yeah. Mana madi.